tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare sappo e jetti lewru janvier hutane uynaaji de sappo e jetti jana yamde soki du studio tamani miden tawayde maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di yo Umar Waygalo kanko noddirteedo Mohamed Watara wonto boggi jambe to se kirabo on compétiteur wiide kambe sarotobe gombe leleedi meden dibe puddan murter mabbe de andaka fuudo haadi be bammi o do anniya caggal ko be gadno kawtal mabbe gal altiner jabbi non de ko wattu jono walde sagon ton non yimbe la sartobe gombe leleedi meden dibe kolliti wiide tobbe jagon de be kaldi laamu o de fu wala ko laamu o jabbi hunchande hen hore bele dunke ande no kabaru sariya wori leleedi meden dibe kolliti wiide do murtede do way wadude torraje kewdi kasen yottade hono yimbe uddabe de kasuji gombe leleedi meden di gubal gonnogal e gubal fulbe bingal fati bonandaji ngade kasen fewde e fulbe sariya o do tacce hakkune modun en gal do gubal holli tangede wattu jono won gubal gorta jaltude e mabbe be do yimbe la kolliti wiide kanye ngaran wattude koyde mudde no kaddale kawrangal hani yarde yeso sekirabe on sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande batte radioji di fagasa bismillah modon e hedade walde sagon tonde kambe sarotobe gombe leleedi meden dibe puddan murter mabbe de andaka fuddo haadi nyalom hande so ni lamo hunchana himmeji mabbe di hortan be bantata golle non be kollitiri wiide o do anniya be bammi dun altiner jabbinonde wakande be gadno kawtal mabbe gal du e tawede fu be bi lamo o jabay hunchande himmeji mabbe di hore hono ko be kalini dun ko fa kebe famtade kede Ousmane Diko
syndicat ngaji didi magistrat en an gondi murter golle ila hande de andaka de selata de dabare bamama wattunde mobe de batu wannonde dido syndicat ngaji didi kolliti gouvernement wala anne lobbo fewde hunchande hore tobbe himmeji mu en dum fuyo tobbe joyi darta se kolita le kaldal e le tobbe de beedugo cioggu luasi ana fawarde e almusada golleji goddi dum e tawede hore be syndicat ngaji di kolliti ana kubinandi kaldal wattu fu jabande du ko heewi se gouvernement ana landani hunchande hore se tinito e golle yontere jabbinde syndicat magistrat en wadi no murtere golle yontere hunde dum woni balde jeddi de murtere golle du wadi wattu mo himmeji kewdi ana gonda syndicat hono gollerde laamu den hore mu puddi altinerande murtere golle balde joyi hore be mudu du kolliti laamu o hunchanali hore himmeji mu en salaniko du hokkudo ko darti ko kanyo hore do holliti heraki wadde murtere golle de andaka de selata se tawi sariya do be danede jobdu inspecteur en contrôleur e fawarde e faabato fu bamaka
sikriya pamo wiide dum tobbe jeegom non holitindi wiide wattu jono kambe walde sagon tonde hono beddo yimbe la sartobe wombe leleedi meden dibe bi laamo jabay hunchande himmeji mabbe di hore caggal ko be gaddo murtere mabbe balde jeddi le yontere jabbi non de ko kede kanko no dirtido buya dembelo kanko no horejo dum kanko goto horebe walde sagon tonde hono yimbe la sartobe gombe leleedi meden di ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
fay woter e tobbe himmeji amen di biltaki lamo anya ko fi huntande de hore der batu amen modo nyande altinere de holitama wiide murtere golle faande himmeji amen di ngatanama hakkille dawre yogay tobbe himmeji amen di ngoni bedugul juddiji amen di e kanje juddiji kertanaadi sabi golle sere mi ngondi kertanaadi dun ciudi e ko nande mun en yila amen kay yu lamo kobe be dawra kaldal sabi mi ngana fi cialatobe wadde tindiral hakkillaji duudi do himmeji honani kala syndicat sago amen kay yu tobbe himmeji amen di kuncane hore wona dun honani biɗen jiɗi saati fu feddade e nder galleji amen jogolal kuɗɗe ɗe waji mbinta min dawrani en
nde ɗo murtere nde andaka fuɗo haaɗi wattu jono dunke ande kabaru no jam no kabaru no sariya wori leleedi meɗen ndiɓe kolliti wiide sa ƴeewi ɗo wawi waddude kutteji goɗɗi kasen fewde e yimɓele gomɓe le kasoji kanɓe sarede jaltine ko ɓoyata kanko no dirteɗo Souleymane Gueye o jo janguinowo jande dowre leleedi meɗen ndi o holliti wi ɗo no yimɓele nangueteɓe so naɓe balɗiɗna baltetiɓe ɗiɗo torraji du garan yettade ɗu en keɗe komo sifirdo hen dow faccitago Mouhamadou Samaseku
nde ɗo murtere golle nde andaka wattude timmata ana holita wiide yimɓele domoɓe yo sariya faccinta kabaru mum en ɓe keddoto nder cuuɗi kasuta fu nden no soni sartimaɓe hiɓɓi li wattu murtere golle nde ɗum larto hello mawɗo faso wakkati joni o laamu o wajibini yoga e gollidiɓe amen magistrat en ɓe hinnadi ɗiɗo tiɗallaji ndenno hono ɗiɗo sifaji woni kulɓiniɗi saabi ɗi kana yawtude balɗe ɗiɗi ma balɗe tati so magistrat en ɓe ngala tun ɓe anda fof no ɗum wawata huncanede hoore e ɗum hulɓini ɗum saabi so ɓeɗo mutuɓeɓe ngala nder cuuɗi sariya amen ɗi tan yimɓele natuɓe juuɗe ɓe sariya mum nun en kani wadede wembete sanne jis en kambe wallude be so gonga ande yalla e be njuppite ngala tun wajibu dun murtande wada hello sabi golle sariyata tiagal magistrat en faiso lulibe oxlrm be e gollobe wobbe an goodi ka taw jogi faba grife en be himmeji mun en kuccanama horebe dum woni ko anda ka tafu
sekira min darti fami nodda lamo dagna ko be sififi do hen wala fu ko be jabi hadle hen wattu jono so ngabbi do be mala me ande ngalo do bay neltirtun mi joju modon do hello amen gol mi noddata face facebook e compte tider studio tamani politin diwid dum wonono walde humininde kabaru faabe jeyel hono potal hani wadirle adnara allandu walde no dirta oxfam be koliti imu gol mabbe le hitande be bi yimbe len jetton burbe fu jogade jawlel le adnara allandu sa jeybe do yimbe so jawlel de pecchama kany en jogi feccere jawdi ndi fu le majum be bi dum wonde waddude talkaku le leedele de so wadi talkaku du yotti leedele afrique de do mali do wala fu ko imu gol holliti le hen wattu jono ka dum e tawayde fu suudu wondu kasen humninde kabaru di do golleji holli TV do hono jogala lamu bondo wori le leedi meden di dum beede hono di do e ko nande mudum gubal gongal kasen godnongal e gubal fulbe ngal kolitingal wiide fati bonandaji ngade kasen fewde e fulbe sariyaji di du tacce fa faame no dum wori ngal do gubal ben jalti e dum wonono gubal gongal ngal be koliti wiide wattu jono kambe dubbe ngaran wattude koyde mabbe no jam e deejer haani wartude le nokko kanko noddeteda bakkay siso kanko ardi ngal do gubal o holli TV de wattu joni o dum wonoko yimbe el humnibe kabaru diina be kalde mabbe fa yotto yo halinane en fulbe ko kalde mabbe ko be bi dum wodi so kambe dubbe kaaja fa be ngatta koyde mabbe do hono kabaru no jam e deejer wori le nokku meden o kede ko mo sifi do hen
be ngondum sukabe be men dido en joyo imam mamoud dikko kany e tiab men heew fulbe mawdo jom en filasi di mawdo le leedi meden malibi e kaldi amin hamde an yaha ko yaata le be kaldi amin men no yaara mo ko daata fu sa fu ko mo gon ma jaban min tawi ko de fu nabata fula ko yaso hande so wana jam nabata fula ko yaso dum nabata malibi yaso allah dum min gondi hande nyalom hande o min fuddan hawrinde sukaaje amin be après min noddan min islam en famna be min gondo pour que min banne en compte les processus yo min kawrte e mouvement ngaji goddi fulbe wonbe li accord o min fu min lato gotum wala ko fu hudja nokku goto parce que so yimɓe tawrali wara ko mbawi wande sato gongol ɗum woni ko tampini fulaku mi hamde fa allah jeeɗi ana hakkillami hawrinde fulaku fu mouvement ngaji fulɓe ɗi fu min lato gotum min jokka accord o min ƴewno jam way warta le madi warta le leydi men ndi inchallah
no kabaru jam e deejere wori le leedi gambi dino wattu jono idum hulbini sanne walde don humnine kabaru malien kobe dibbetebe wattu fuube ko liti wiide joy en jawlele teddude gombe le leedi gambi dido wono malien kobe gombe tombe hewbe mabbe wattu jono ngarti le leedi senegal di sabi de kuli le balde garoje de fati torra imoton kede kanko no docteur ousmane jara ko mo halido hen do fati tango mohammadu samaseku
ni andani kabaru hewbe mabbe ibe farati jati bangal jogolal lamu wakkati jono o yaya jamay yida yubul lam o kanko baru o duna jidi lamade nyande sappo e jena lewrundu denno dum wona fi hunde yafunde hobbe be kay ana dijini tafun kabe fufbe kulbe sabe hobbe mabbe yotano be jawdi e commerçant en non ane mabbe kay e gube yaade der ledde senegal e guine bissau kami anda hakika no dum fuf saktirto
figol balon wattu jonoobe koliti wiide mali fihi kenyen kanye egypte be keba e baddu ko egypte du heba e baddu be mbi dum won asawere warore de mali en hani fiide wakkati sappo e jagon yamde
union européenne e royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabu jurre den jeyelo don ne le reso ngaji meden di en puddiran do sigaso do yimbele huminibe kabaru golle cuudi sar wusi goddi to di holli tawede won puddube to murtere ila altinere jabbi nonde be do yimbele be kollitiido be kaaja wattu joni on jobdiji mabbe beyde sen gardan faado tumbuto ko yaata teme di don kanye chapan en ayon sukabe gobbe le lamu tumbuto kanye gonde famminede wakkati joni no kaani dernira ton kabaru golleji muuden darno ko he muuden woni faana di do golleji faabe jeyal hono be kaani habirno kabaru no suka be gonde nakete gube jaadin ko be ngori be jowto dudu won suka wobbe nattube de do gube no kaani hewtirede sikrabe sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande di idini walde humunide kabaru sago tobe don kabaru yimbele hono sarotobe wonbe leedi meden di walde mabbe de fuddi murtere mudu nyalawma handen de anda ka fuddo haadi o do anniebe bammi do altiner jabbino de wakande ngadno kawtal mabbe de wattu jono dum woni yimbe la sagon tobe de do walde be kollitiwde lamo jabay huncande himmeji mabbe hore tobe jagom be ndade lamo o de fu wala ko jewi do hen bele dunke ande no kabaru sariya wori wattu jono kolliti wiide dido kutte jan ba yottade hono yimbe uddaabe kasuji ne leedi meden di sabi de so sarto e gollay tan be do yimbe wala fu ko biltuto e golleji mudu en di gubal gongal kase gondungal e gubal fulbe bino ngal fadi bonandaji wade fewde e fulbe jeewe du ko watno kono sariya han taccirede holi tanwe do gubal jaltube mabbe wakkati jonol ngal do gubal holi tiwiide wara wattude koyde mudu no jam e deejer han niberde le mali sekira bi wonon sembe kabaruji dimi jogino do be hande dimi joti on sanne kala don bawdon tawede le malifu e mangal mudo wakkati jono mi kertniki jotal di yimbe le kedi do mi faale laamu masina wassalam